siyofata ngikubale le ncwadi inhliziyo iphukile usheshe wawela singabona nangi it's painful headsful umamakho nokukhala njalo angazi ngamduduza ngithine cause nami ngibalisa njalo inhliziyo siphukile bese nethemba ngawe ethemba lethu belingenzeka iphutha sishiye emasikeli kusasa lethu but okubuhlungu ukuthi lishabalele iphupho lethu you were the first born ubuphela kwenjabulo yethu I remember when your mama told me that she's pregnant. I was so happy being chahuzal, being kushe crash. Ngikusengela ibhola ukhulu fana njengezinye ingane. Kungeke uswele lutho ngiphila, that's my promise. I wish I was there for you. Ngesixoxo sobe two, bese soba happy through noma makhanqa umuntu. I wish I was there for you. Ngesixoxo sobe two, bese soba happy through noma makhanqa umuntu.
Uzothi wabonani wemfazi ongazalanga? Kusho makhelwane umntwana wabo ethiwe siziqhu zobudokotela. Mina ke ngizothi ngabona impophoma yegazi kanti umntwana engimthwele akasekho ekuphileni. Usephila nabafileyo. Uhambe engasavalelisanga engasadliwanga nephimbo lakhe. Bengenzeka nenhliziyo yami ithole ukuthula. Engigcine ngakho ngumqamba igama elithi siphilele hlezi ubezolandela igama lakhe esiphilele. Mina wami umntwana angimazi engikwaziyo usuku adlule ngalo emhlabeni esayidlula. Ngingakamboni. Nomntali ngimbeka icala ukwenza kanjani ukunginika injabulo yesikhashana kade sigcineni ngizokhala. Ubuhlungu benhliziyo iyaqaqamba ngolahlekelo bekuzoba igugu layo. Umqondo uyami uma ucabanga impophoma yegazi mhla kuphuma umphefumulo ongenacala.